ekifaananyi eky'ekkumi n'ebitaano. Era abakristaayo era abalokole beeyongera mu maaso okubuulira ekigambo kya Katonda, abakkiriza bangi ne babeeyongerangako. Era abakulembeze mu kkanisa z'abalokole bwe baawulira ebintu ebyo, kyebava basindika Balunabba okubayambako. Balunabba bwe yazuula ng'omulimu munene nnyo ku ye, kyeyava asaba bamuweereze ne Pawulo. Baali lumu abakulembeze n'abakkiriza bwe baali nga basabira wamu, Omwoyo wa Katonda kyeyava akka n'ayogera gye bali era n'agamba nti, "Nnina omulimu ogw'enjawulo era ogw'amaanyi ogwa Pawulo ne Balunabba, era njagala mmwe mubasindike basobole okukola omulimu guno." Mu kifaananyi muyinza okulaba nga bakulembeze bannaabwe babateekako emikono Pawulo ne Balunabba, era abo baali babasabira. Pawulo ne Balunabba tebaagenda kubuulira bo bokka na bokka, naye n'ekkanisa eya Antiyokiya yagenda nabo. Sigamba nti bonna baagenda nabo nga bwe muwulira, naye baagenda nabo mu mwoyo era ne mu kusaba. Ekkanisa yabalabirira mu bintu bye baali beetaaga ng'emmere n'ebyokwambala. "Mikwano gyange, ffe abamaze okulokoka era amaze okukkiriza, naffe kitugwanidde okukola kye kimu olwaleero. Kitwetaagisa okusindika abatume ng'abo eri abantu ab'enjawulo. Katonda alagira abayigizwa abantu be okugenda mu nsi zonna okuzifuula abayigizwa be. Tuteekwa okubasindika era tuteekwa okubalabirira n'okubayamba mu bizibu byabwe byonna. Era tuteekwa okubasabira n'obwegendereza bungi nnyo. Omulimu guno si gw'abantu b'ebweru okusindika abantu abafaananako bwe bati bokka, naye gwa buli kinnoomu naffe abaddugavu okugukola.